umuza kwehlula kodwa uyangithusa umthukula kanjena nje ubani othe goduka phila ngaphandle kwakho akukholula kwalesihlahla sitshalile sesiyakhula uma ngisibuka ngiyakhumbula bathi zimana zimkhalela ngempe ngiyacela buye Tshela umacala, thola umama masekhaya nakushaya shaya nawe wagcwala ngentwana, sagcwala istrata bona for the second time athi swakala nganeno, athi thola umdesho manje isikhathi asisekho noma goga keke, athi senzelele ehlangahlangana umbhede mama mkhalela ngempela, ngicela buye
Shaya shaya mhlambe sikhulule love.